Chinekazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Timizwi qoqa indaba Tuluzo izo Chinekazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izo Tangi kedi Cloud na Mpe mankolwe ngawe I'm high Feel like this feeling Ngazwe somu Feel like this magic Banyigomu Tusungu nika Ngamikpele Gyotatis kato munyu munda ngeze ngizizwe kanje Baby, please, ngiyacela Don't ever take this feeling away from me Baby, please, ngiyacela Don't ever take this feeling away from me Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izo Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izo Kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izo Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mangibamba uyayisho Imizwi qoqa